ZWAP.com.
Asiri's in the house. First thing first, uwasipendi mashindano. Self-defense, domina choma isindano. Dr. Dre, dini yangu misimamo. Cassius Clay, kufika kwa raisi uliza Baba Flay. Sinza makaburi ni mpaka Oyster Bay. Kwa migu, na ukiona bay ni juu. Uko chini, minaenda juu. Na kama so, I'm too proud of me. Mr. 2, I'm proud of me. Can't wait for nobody to be proud of me. Muhammad Ali flows, don't spar with me. Sina medali jo, mina mtaa with me. In the house, chuma kani jo makini kama hini rally. Rai yangu limwengu ni Johnny Generali. Elimu ni bure, marifa ndio gali. That's why hakuna namna mpya ya kupika ugali. Alama sijali, njia icheze mbali. That's why bora ripote jina zibaki mali. Watoto wasije pagawa kwa nyama na wali. Creativity, credibility, capability. Ndo speed ya mdaraji ya mpili. Atushei ndoto chali, atuchangii bili. Kulipizia msoto chali na jingizia mamili. Asiri, asiri, asiri ni akili. 24/7, kamili, kamili. Harakati ni hela za kumlipa wakili. Harakati nyingine ni ofisi za watu dili. Our city's in the house. Series in the house. Optionally kwa mwana Apollo, fly catcher. Kibaka ama nikawe koro za kukesha. Na leo tunawarusha wa Apollo kwenye mikesha. Anything can happen, profit, vice versa. Anytime nanga inapaji, pange vizuri. Itengeneze kama vile huna bati nzuri. Time flies, muda unapaa, amua vizuri. Makini Johnny Lisha amua flow ni viburi. They can't touch this, the counter attack a Jonado mahatrix. Kukaa benchi, siku kalia mako. Kwenda na kila mtu kuna kati muda hautoshi. Moto utawaka geto ka Bob Marley and Tosh. Our city's in the house. Our city's in the house. Our city's in the house. Our city's in the house.
ZWAP.com.